haikuwa first time. Kando karudi, niliuguza kidonda cha moyo wangu. Bora iwe last time, kufanya kusudi. Sioni umivura moyo wangu. Wapo wengi wazuri wanazari mora kanipa. Kaukijua siku wenda aga hazirudi. Bahati ujaga mara moja ikirudi siyo yako. Hello, 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 hello. Mateso ya nini? Hello, 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 hello. Mora kanipa funga. Hello, 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 hello. Mateso ya nini? Zame nusu chanini wakati mda upo. Kwenye mibapeku ya nini juliza wara tu. Nanje ndara nini wara nini. Mumivu ya moyo mini najuliza wara tu. Wara tu. We unajua, we unajua. You are the one by the way. Wapo wengi wazuri wanazari mora kanipa. Kaukijua, siku wenda aga hazirudi. Bahati ujaga mara moja ikirudi siyo yako. Hello, 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 hello. Mateso ya nini? Hello, 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 hello. Mora tanipa funga. Hello, 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 hello. Mateso ya nini? Hello, hello.
Baby, yes, baby, I need.
Yeah, yeah.
It's an cost.